Come on, man. My boy, Yanni, CBH.
Alexis on the beat.
Fura, nikuwa na wanafiki. Fura, kuelewa ni wanafiki. Fura, kujua ni wanafiki. Fura, kuelewa ni wanafiki.
Vyele hele waisha pika.
Vyele hele waisha pika.
Mikelele tika tika.
Kelele tika.
Siri zako weka ndani, ndani.
Wote tumezi picha.
Marafiki visirani, ndani.
Wanaoko waisha pika.
Hard to be stressy today.
No stressy today.
Hard to party today.
Oh, I don't go on today.
If you do me, I do you right. Wanapenda kuni ona, sipo happy. Wanatamani Mungu waninyime. Lakini unayepanga ni mwenye mkuma. Marafiki, fiki, 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 fiki. Wana feki, feki, feki sana.
Wana feki.
Fake niggas.
Fura, nikuwa na wanafiki. Fura, kuelewa ni wanafiki. Fura,
wanafiki, wanafiki.
Kujua ni wanafiki.
Wanafiki.
Fura,
marafiki.
Kuelewa ni wanafiki.
Every day tunaishi nao. Hata kwetu wapo. Hata kwetu wapo, hata kwetu wapo. Rest in peace, someone went. Nigga was right. The nigga was right.
Oh, oh. Oh, oh. Oh, he. Oh, he.
Wanajifanya marafiki. Everyday tunatoki, toki. Hawaishi kwenye TikTok, TikTok. Kupoteta kukusema, sema.
Fura, nikuwa na wanafiki. Fura, kuelewa ni wanafiki. Fura, kujua ni wanafiki. Fura,
marafiki.
Kuelewa ni wanafiki.
Manager doing, I'll fight.